sana. Please give me more beats.
Again. Allowance ya kumlain ya tituna allowance. Sina zodiacs juu Sagittarius sa utara. Sakili ni nywele na tunaongozwa na kipara. Kitoa dhau dhau kila mtu muita kinara. Wakiona bingi wakoza uko na bangi ya ref. Wakimblain do uko wa time right ya siku left. Street mchana ni kio susu kudef. Hata kumwagwe London jina kuko best. Labda savior ni trace maliniko. Sezi jitoa na purpose na savo easy replace. Kingusuki wake nionekanda midi poa. Nikishindwa ni kunye drebi la kuchesu. Shejipa tapabaya ama unelewa uchungu ya kubebwa na maya. Imekuwa mahali hadi magwashwa na guaya. Ngori unauliza ini fire si fire.
Hii haiko rete PG. Wanashtuka sana shamba tuko town na siki jiji. Nasia unajita goti mekutana na gaidi. Ipingu utachinjwa kama ile siku ya idi. Kazi kwa parid, sama ni kwa vil. Kama pesa si kwa poch, namba ni ya til. Mada kikatil, beat ni kafir. Nasikia wanaiba mpaka nyota, soma albadir. Nikona mas na so ilan,
vigilante vilan.
Nafika bila ilan,
nikifika juwa ni tima.
Bele kama iman,
mbuli kama iman.
Lepuka zaidi ya Iran.
Imebidi nenzi new page kama mungai hii. Nipate kicking kule piece by piece. So kinyona follow neza read my lips. Sezi duna jungle janga brick by brick. For things like this nipiga risk na risk. Lena si study massage kwa si. Na sana mbuwa kona hips on hips. Aga haitoshe ya di kwa 6 by 6. Small sap wakuna blend kwa mix. Kila mtu wako na tricks kwa sleep. Mdo mwezi ni mada labda minor sticks. But iki happen na inga trap na fix.
Tell him kona let him gori. Let him gori. Kuja nafo kuja sezi sema sorry. Wakiulisa bushi wame vyama bori. Kumu tunameza wala tunabori. Nakitaka sema stories ya kutuonganisha nao. Wambe mwana ndugu sina matara. Kama kuna ngori puka makarao. Wazi kutanao kasishikani nao. Niga kone puka ngori. Puka ngori. Joka nduki niga wosi seme sorry. Kuja nafo kuja wala sina worry. Wakiulisa bushi mini mnyama pori.
Ubad lianza nikiwa mtoto. Kwanza nilifika hivi karibu wanifanye poko. No pussy no beats we ni local. Wantaka kunichok paka nipoteze vocal. Ati show me what the hard body can do. Moda vya natesa uneza dhani hini voodoo. Mindo mtu wasalimi yanga juju. Doni pe gigs yezi weka him guju. We ni moda foka unafoka foka. Zai mwona kobi kwenye uwanja wa soka. Wazila kukopa vuo kimaliza mboka. Alafu long story short mini top shorter.
Them boys by yes you know that. But in my run them me have a rust clot. I'm a buyer we have a run that. Them no ma say we have a island. Them boys by yes you know that. See me. But in my run them me have a rust clot. I'm a buyer we have a run that. Them no ma say we have a island.
Msafara na ni wines tunaenda. Tukombogi na ni wines tunaenda. Sina bibi mini wines nilipenda. Sio mimi honi pesali. Nyonge alijifundisha kufight taka pigwa risasi. Pepa maganju na madwa jwa karatasi. Wamelala job wango joke ingia job. Experience ya job wako nayo na sio joke. Kata keki hiyo konayo ndo tunachop. Alafu jikate kapicha umeji crop. Hizi sector na ujuzi hizi street ndo ma prof. Hizi sector na ujuzi hizi street ndo ma prof.
Feel like that nefanya rap kama career. Fuck my haters gumba mchale kalia. I'm a real gangster so bandia. Sishuki toka ntuki msela nkikufikia. Watoto wana yap yap sana. Dawa sio kunyonya skuzi wana. Itisha di banana mbona sela uniwaze sana. Waitisha battle ni kupine location mogana. Mnabuata mkiniona mnashtuka mnagwaya. Na watia na mashuzi wanarisha na watamba. On top si anguki amjua mfurukuti. Andala mtaachata mkuja na munduki. Zesele wana mona warusha rusha raw. Wananipa shika mose na pigo zaidi show. A full kujilori agare shamba. Wonke kusumtoni ora mtatu tutonana.
Kata kata kakazi mtani utaokoto. Hini black spot kama kuunguza pocha. Watoke game wakete kochi na kocha. Wachoki na chocha kani ziwama unachota. Johnny Kirao lazima ni bless kiboza. Piga ndirao vako ya blade za chokwa. Feature white kani kusnot makoka. Saina pop neza kula kati ya doja. Ni obvious biggie I'm notorious. Wali lock doors wali letaga za Goliath. Wana ni pista kumogiwa ammonia. Hange za malas mange wachia historia.
Gwai hutushika but sije waishi kwa na ngwai. Mtati mana kwetu suzi pika na chai. Sidanganyi babta sema kama pasta na lie. I'm the only sick rapper sijashikwa na red eye. Tumalize story ya mkali ni nani. Chokoze nyuki ndo tajua kuwa sali ni nani. Kusu hipo, pwani nyumbani. Mare to the game, siniulize chali ya nani. Sleto jinga hizi pande kwenye kichwa msitu pande. Bende buzz, mindo criminal, sele ndo afande. Kani bato lwe jibange, unga unga ni kukande. Kusu fast, mina wapa kama pasta unasaze.
Sina withdrawals, jumiu seti lock savings. Chezi give a shit, ndo nikose beddings. The top lag uliza nani useti pedi. Mahedi zikiisha tunasubiri kuvuta heri. Na mdrive crazy, na sina car yet wana ni check out. Car properties are too late. Nili come early kunotice ni too late. Na dining goja dinner, sezi kuwait. Mali ikiland we juwa tuko flight mode. In case ujaelewa tuko high as a side note. Short notice car post the Saigon. From dusk nina malizi ya Biden.
Hawamini, kuliona bado niko hapa. Wengi luanza na wamechapa. Baadhi yao game wameacha. Hivi sasa nimebaki peke yangu kwenye culture ya marapa. Mewakilisha hili taifa zima na Mombasa. Mwamba kama Dismac Mwanza majewa Arusha. They run industry till I die coming in. Nikitokea wanakula kona MMA. Squeezing nimekuwa mteja niko busy na jenga rehab. Kocha Mungu so binadamu wezi nipa sabu. Mtapata tabu kaa wezi poa. Unajipanga mindo mafuriko ushanoa. Maji sana mindo kiboko yao. Yani kama Musa na tawanyisha kina Farao. Na kushana akili nywele acha zarau. Kifa unaoza tunakuzika tunasahau.
Yo, unajua nini mumo? Inasemekana Yesu atarudi kama mwizi. Na mtaani tumeua waizi kibao. Hivi tutakuwa hatujamtunisha bahati mbaya. Ya yeah, my mom. Ya yeah, na mumo. Sitakuja mo. Kuna hii kubombasa. Peace and love yo.
Kuna deki sa michongo na naivana. Kuna deki sa vina pendo na wana. Na manisha sija kuja kubishana. Haina noma mina lindwa na rabana. Kuna sa michongo na naivana. Kwa kenki shika sota itana. Soma fumba dona kuenda ziku usanya. Kuja na fokuja kwa unaezana. Hie leo mbona imeshinda ya jana. Ogopa sana vija na kiungana. Shamba sana 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 shamba sana.
Oya iza iza. Oya iza 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 iza. Saindo track imeisha.